Itetero.
Jewe teta nanjye cyusa tubaye ikaze mu kiganiro cy'abana b'ababyeyi itetero bari inshuti zacu yambi twari dukumburanye rwose ku ishuri se byifashe bite twizere ko mukomeje kurangwa n'ikinyabupfura aho muri hose nibyo rwose cyusa nanone kandi dukomeze kwirinda koronavirusi dukabonaki kenshi n'amazi meza n'isabune kandi igihe turi gukina na bagenzi bacu twirinde kwegerana nibyo rwose ese nshuti zacu mwaba mwibuka icyo batwigishije ubushize reka tubibutse mu kiganiro cy'ubushize batubwiye ko igihe twumva turwaye cyangwa tutameze neza tuzajya tubibwira ababyeyi bacu kugira ngo batujyane kutuvuza tutararemba nibyo rwose cyusa ese bana nshuti zacu mwebwe iyo mugiye kwituma mugasanga igiti cyo ku musarani cyavuyeho mubigenza mute noneho rero abana twese muze twumve inshuti zacu
agatambaro k'umwana w'imana karihe
gako karahise gacanye amatara
uwo ngashyiraho
nitumubwire
ujya gukirwa mu ruziga namubonye
bibeshyaga he ntubona ko agatambaro ngafite mu ntoki
yego ariko namaze kubona aho ushaka kugashyira
cyacika ariko gahe urashaka kwica umukino cyangwa
ukabije kuzunguruka baka jya ushyiraho ako gatambaro natwe dukine two kuguma twicara ku ruziga
ntare jya mu ruziga
ntare
yebaba we wagashyize inyuma yanjye ryari baka
igihe wabinsabaga
genda inayi mbona kuva akame yakomezaga gucunga ntare
amayeri y'abakame se amaherezo aradushyira twese mu ruziga
ntare ngaho ngo n'ubu nyisangiye mu ruziga dutegereze n'abandi
nibyo aho gahe mu ruziga niho tubona neza amayeri y'abakame ndetse n'ukurikiraho kudusanga mu ruziga
ninde unukije aha
hari umuntu usuze mbega umusuzi unuka kubona utugezeho twese
wagira ngo hari inyama zihagaze
ntare mbivuge ko ari wowe usuze
ni wowe koko ntare
mumbabarire birancitse naniwe kwifata
koko ukadusura turi mu mukino ntare
kuki utagiye hariya hirya ku giti ngo usure ubone kugaruka mu mukino koko
none ko bije sinari kubigenza gute kandi sinari nzi ko biri bunuke
kutajya gunutse utyo ntare ni biki wariye
ntabwo ari ibyo nariye ni uko nshaka kwituma
ngaho niba ushaka kujya ku musarani ruka turakurindira
cyangwa warwaye ntare kandi ntuvuyeyo
nayo ndatungu mbere y'uko dutangira umukino yagiye ku musarani
nagiye ariko sinitumye muzi ukuntu umusarani umeze
umeze ute
igiti kimwe cyaguyemo nahise ngira ubwoba bwo kuwukoresha ndigarukira
uri umunyabwoba burya nari
nyamara mwe ibikinisho biteye ubwoba cyangwa niba mutabyemera mujye kureba
tujye kureba uko uwo musarani umeze we
njye ngiye
ntiwice utagomba kanyoni
ngwino natwe tujye kureba we
muze ariko rero muramenye ntihagire n'umwe winjiramo urumva nawe wigira umugabo baka
twese turarebera ku muryango mureke mfungure
dore ukuntu kaya nafungura buhoro buhoro ahengereza nk'aho harimo umujura oh mbega ahubwo si igiti kimwe gusa dore na kiriya cyo mu nguni gitangiye kugwamo
nagize ubwoba ko n'ibindi bidakomeye biri bugwemo ikindi sinari no kubasha kwituma ndeba hariya hatengutse
wagize neza kutajyamo ntare
buriya byatewe n'iki
simbizi shangiye rero ndumva nshaka kwituma cyane
genda njye hari inyuma y'igihuru utongera kutunukiriza
oya ratanare ntiwakwituma ku gasozi
nanjye sinabyemera ngiye kwiruka njye kwituma iwacu
abandi rero muze tujye kumenyesha ababyeyi ko uyu musarani watengutse bawubakire neza
hato hatagira n'umwana ujyamo akagwamo
tugende
nkoresha amazi meza n'isabune nkakaraba intoki akaraba intoki, nkoresha amazi meza n'isabune, nkakaraba intoki neza. Nkaraba intoki, I wash my hands.
Ntare afashe icyemezo cyo gutaha akajya kwituma iwabo mu rugo, nyuma yo kujya kwituma ku musarane wo ku irembo, agasanga igiti kimwe cyavuyeho bikamutera ubwoba agasubirayo atitumye.
Yego disi cyusa, bana nshuti zacu, ngaho nimutubwire, mwebwe iyo mugiye kwituma mugasanga umusarane wasenyutse, mubigenza mute?
Nagiye ku musarane uti ninya kujyamo, njya ngenda inyuma nsanga hari icyobo bitangiye.
Nasanze ari ibiti, munsi y'ibiti harimo umwobo, ngiye kujyamo nsanga ngiye kugwamo.
Nababwiye ababyeyi bajya kuyikoresha,
cyane ubwoba n'igiti cyari cyavuyeho kimwe n'umwobo munini. Ngira ubwoba sinituma,
ndi inyuma y'umusarane.
Nagiyeyo nsanga igiti cyavuyeho, mbonamo udusimba duke tuntera ubwoba, ntangira kwituma inyuma y'umusarane. Ababwiye ngo mbonye udusimba turi muri to igiti cyavuyeho, bambwira ngo njye ku yindi.
Oh, ni byiza rwose, igihe tugiye kwituma tugasanga umusarane wasenyutse, tujye tureka kuwukoresha kugira ngo tutagwamo, ahubwo twihutire kubibwira umuntu mukuru adushakire undi musarane twitumamo. Noneho mbere ko tujya mu ishuri, tubanze dukine, tubyine, twishime twese.
Mama, papa.